Germania ta konna ka tokumma motum mota homa wanisa biyota Afrika gama ba manca sa jiru aga tumra wagga kana tuachu ni danda majara. Homa na wanisa kun nusa jarra tokko dabre kesa tisama ta usafi. Jirenya konna bultota biyota nanno sana barbade susa wakise jira Germanich. Gabasa Simon Marks Finfinne Raerge tujube turies.
Ethiopia nero amma awanisi akawal huruf hara mijata kantae. Roba baati lehi duboda yero makarake se jirti. Gama gamni jarmea konna dunya onkolo lisa kut ashan matanfame akka ibsut. Awan nisukun meet a gudda minanir ran kange. Nannu amara gamat ya. Tibba gamat ya tigraif oromea gamat ya kesat haal lisa hamma te jira. Kilensi gama kibbaati bubbisu nannu somali akkasumas. Kenyaf Uganda kesat wera rakana hammesu malaya dojer udak apsi sera. Ethiopia tanggawan FAO, Jacopo De Milio, Radio Sagale Amerika fakta ibsan ittigaru, tulan dawa farra ilbisa kana, ayyaruti dawa kana bifanif, mahalak aga wang amnuft umura wagga kanati, nimilka abdijer ukaba jusani dubbatan.
At the moment we are now increasing the
Yero amma, motumman akato atuf, kabenya esin dabalajirra. Kanaf, amma wala kesa bati sadasat tari, helikoptero taft ayyaruta sagal, Hangga kudani tarimmo isa ol kandawa kana bifu argan na jenne amanna. Baatilet umrabara kumala mabdik damati gamato achutin foye ina gudda ni argina jeran. Jelkaba turban baati onkulole saat ayyaruni dawa bifan bak garrin na no amara ayyara balal sisun mijata intanipti kufan. Garu namni mid amin turre. Ayyarri fao tokko sababara kote iknikan abate jira. Kunis lakkobsat ayyaru tawjit bobbaani gara tokko tigadibute. Garu erga torban balansun akabeas ayyaroni afurar gamaniru. Motumman Kenya ayyaro takan Ethiopia fuan ESF. Motumman Ethiopia torbanen ufankesa ayyaro takti dabalabitu Sudan walin dubbatajra. Damelyona kajar anit hojito anna hangayona hojitamen Ethiopia kesa min antoni miliona toko tedamu manchaura olchun kandanda meyotaw konambultoni wala ka miliona ta animo Tarkamfi dawa bifu kanatin pela dale saniyat Sudan da aniru jaran. Ministero konna Ethiopia ta direktorri direktoreti Unusalafa tamiru kabbada Radio Sagale Amerika fakkaibsanit motumman konna ambultota hoji farra waan nisa kana. Ofisani ke gesan gargara jara jaran.
The farmers are changing the locusts from the field.
Konna ambultoni araf sagale addadar agesisun awan nisa konna sanirra area jaran. Ministering onnas meesha of eeggannoof ta'uuf meeshaa isaanittiin dawaa biifan raabseefii jira jedhan. Angawoonni qonnaa naannoos qonnaan bultoonni akkamiin dawaa kana gargaaramuun weerara ka'e to'achuu akka danda'an leenjisaniiru jedhu Obbo Taamiruun. FAO'n damee Itoophiyaas hanga xumura waggaa dhuftuutti hojii isaa hojjechuu kan isa dandeessisu deeggarsa maallaqaa gahaa $47 qabxii sadii argatee jira.